yetu tusikubali kuachika. Ardhi na boti yamesagika, kilema chetu ndugu yeye akijuka, ndo uhakika wetu wa ushindi. Kama washinda na jiwamio, ya bidi tu amuke, tupa usingizi, tabu ya Yakobo imesonga. Maisha yote twende vitani sasa, kilema chetu ndo ushindi. Huo ni kufufuka kwa Yakobo, kwa Yakobo kapigana na Yesu, kafanya kilema nikovu la ushindi. Maisha yote twende vitani sasa, kilema chetu ndo ushindi. Twende vitani sasa, kilema chetu ndo ushindi.
The whole world was crushing in, felt there was no one to tend to.
Did you know he was there all the time? Jesus really knows how you feel. Jesus reads the heartache and distress. His arms are wide open to catch you when you fall. Just reach out and touch him today. Jesus reads the heartache and distress. His arms are wide open to catch you when you fall. Just reach out and touch him today.
Reach out and touch him today.